It's a Tech One production.
Injector 254. Jay Prince Low V. Just imagine in the street, some the niggas spending jinga simnajua. But kwa nyumba sensi naga, wife wangu si unamtambo. I do the dishes, do the cooking, nyoshwa toi. I say na nyuma, curfew noma. Wife zaidi, huko nje sezi toka. Maskari swatanilima, I miss the football moments, I miss the beds. Na miss mirungi, na miss kukashi. Kisha na trimikende no pale bes. I miss the thoughts, kurudi home sa sita. Mabeshte mkonko abega, kukatiwa tiwa. Hey, na miss mamboga, kukula tu kwa njia. I miss bajia.
Nauliza kafyu taisha lini we?
Tuataka dunda na muhoka.
Nauliza kafyu taisha lini we?
Tuamisi chachi kuokoka.
Just imagine, corona imesha. Kubonya ki?
Kubonya wada.
Tafanya nini? What do you miss?
Just imagine, just imagine, just imagine. Corona imesha. What will you do? What will you do?
Disco Vumbi.
Rombose, rombose.
Disco Vumbi.
Rombose, rombose.
Kupiga story na karao satano, that's what I want. Twende club, mutu 30, mzinga, mzinga, that's what I want. Harusi ya ex, mtakosaje. Twende tule tunywe, producer Sara.
Tuli deal na price, setubash tuka weka night. Tuka chapa party after party, mapombe mzinga. Chika ganjo ipupuze, uipupuze. Chika na yo ichunguze, uichunguze. Tumechoka distance, no more video, no more cash. Haika katingo, nasto flow na motimo. Tume miska hawa ya katepa PlayStation no more na Manchester. Ligi stop hakuna kubeti. Disco Vumbi.
Aisha, Aisha.
Disco Vumbi.
Aisha, Aisha.
Tume miss mango kona kadunda. Zile dance floor za marumba. Tukichezio na uko nyuma. Ah. Tume miss mabomoza. Mabomoza.
I want to dance, dance, dance. I want to shake, shake hands. Na my fans, I want the hugs. I want the cars in the streets, I want the girls to just check it, 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 stop. Now drop it, 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 eh.
Disco Vumbi.
Rombose, rombose.
Disco Vumbi.
Rombose, rombose.
Nauliza kafyu taisha lini we?
Tuataka duna na muhoka.
Nauliza kafyu taisha lini we?
Tuamisi chachi kuokoka.
Yo, till the pandemic is over, stay home, stay safe.